mukama yebazibwe abooluganda, twebaza Katonda olw'amakya ga leero, twebaza Katonda olw'obulamu bwaffe. Amakya ga leero omulamwa gwaffe gugamba Wait on the Lord patiently, nga gusangibwa mu Psalms chapter 40 verse 1. Bayibuli eyogera n'egamba I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Hallelujah. Nalindira Mukama n'obugumiikiriza. Nawulira okusaba kwange. Hallelujah. Okulindirira Mukama. Dawudi ayogera mu Zabbuli n'olunyiriri olusooka nti nalindira Mukama. Nawulira okusaba kwange. Ab'emikwano, waiting is not easy. Waiting is painful. Waiting is the hardest work of hope. Amen. Tutunuira kabaka Dawudi ono mu Samweri ekisooka esula 16. Mukama agamba nabbi Samweri agende mu nyumba ya Jesse ng'ekimututteyo kufuka kwanadda ku bwakabaka bwa Isirayiri okubeera kabaka. Era tulabanga gwe yafukako amafuta yali Dawudi. Naye ab'emikwano, ebbanga lyali gwanvu nnyo okuva Dawudi bwe bamufukirako amafuta paka bwe yafukira kabaka. It was long. Hallelujah. Olunaku lwe bamufukako amafuta si lwe lunaku lwe yatuula ku ntebe nga kabaka. Kitegeeza ki? Nti oluusi Mukama atuwa ebisuubizo. Tusoma ekigambo kye ne tufuna ebisuubizo. Mukama ayogera naffe ne tufuna ebisuubizo. Mukama afeebazibwe. Mukama atulootesa ebirooto ne tufuna ebisuubizo. Naye oluusi olunaku lw'oloose si lw'okifuna. Halleluya. Era ab'emikwano, Mukama oluusi tatugamba ddi kisuubizo kye we kinaatuukirira. Makubo ki gonaayitamu okutuuka ku kisuubizo ekyo? Era ngeri ki ekisuubizo ekyo bwe kinaatuukiriramu? Halleluya. Ekyo ne kituleetera okubanga tuyina okulindirira mu maaso ge n'obugumiikiriza. Tulaba Dawudi nti ebbanga lyali gwanvu nnyo okutuuka ku ntebe ye nga kabaka. Ne bye yayitamu n'entalo n'obugumiikiriza n'obulumi bwali bungi mu lugendo olwo paka bwe yatuuka okufuuka kabaka. Halleluya. Waiting on the Lord patiently. Okulindirira ab'emikwano, tuyina okuba n'obwesigwa mu Katonda mu kulindirira. Tuyina okubeera n'essuubi. We have to painfully cling to God as we wait on him. Waiting is the process of becoming what God wants us to be. Hallelujah. Kwe kulindirira. Tulaba bajjajjaffe bangi mu Bible nga balindirira Katonda. Mukama febaziwe. Tulina okwesiga Katonda nga tulindirira Katonda. Mukama febaziwe. Ab'emikwano, what God does in us while we wait is as important as what it is when we are waiting for him. Dawudi yalindirira Katonda. Ab'emikwano, n'atandikira ku Goliasi n'akuba Goliasi. N'ava ku Goliasi n'ayingira amagye ga Sawulo. N'abeera omuweereza wa Sawulo. Ate n'agumiikiriza. Era tulaba emirundi mingi ng'osomye Samweri. Ng'emirundi mingi Dawudi yasisinkananga Sawulo n'ebayinanga entalo teyamutta. Kubanga amazima yandimusse ye yeetwalira entebe naye nedda. Yalindirira Katonda. Okutuuka. Ab'emikwano nga bwe tumanyi, abantu nga twagala entebe, nga twagala obukulu, nga twagala obukulembeze, nga twagala ebitiibwa. Singa abeera gwe Mukama n'akugamba ye gwe kabaka. Era ne kabaka ng'akyaliko n'amukuwa mu ngalo zo, tomwetira obutwala obukulembeze. Naye Dawudi yalindirira n'agamba nedda, kanindirire Katonda. Ab'emikwano, mukasera ketuyitamu kano mu biro bino byetulimu biro bya bulumi byakunyigirizibwa naye nsoma kyagaleero kugamba let's wait on the Lord patiently. Tubadde wansi w'omulamwa kugamba nti hearing the voice of the Lord nga twekenneanya eddoboozi lya Mukama mu maloboozi amangi. Ab'emikwano, as we are waiting on the Lord, ebyo byatugambye bijja tuukirira naye tumulindirire. Mukama waffe ebazibwe, tulina ogumiikiriza, tulina okumwesiga. Dawudi agamba he waited on the Lord. Jajjaffe Abraham yalindirira Katonda mu bulumi obungi. Mukama yajja n'amusuubiza nti alibeera jajja w'amawanga amangi. Ab'emikwano, kyatwala ebbanga n'ebisibo nga tekirabikanga ng'era tekituukiriranga. Naye ate ffe tetulina kugwamu maanyi. We have to wait patiently. We have to cling on God. Hallelujah. We have to hope and trust Him. And even when things are not going on the way I want them to be, even when things are in bad shape, I know that God is doing something behind the scenes. I know God is working out something for me. I know all will be well because I trust in my God. Hallelujah. He's gonna make things better for me. Ab'emikwano, in this quarantine time, let us not waver. Let us not lose hope. Let us look to God. Hallelujah. Byasuubiza byonna bigenda tuukirira. Tujja birabako n'amaaso gaffe. Zaburi ana. Dawudi agamba, I waited patiently for the Lord. Ab'emikwano, amakya ga leero, wait on the Lord. Seek Him. Be obedient. Cling unto Him. Trust Him. Hope in Him. Be confident in Him. All will be well. In the fullness of time, His promises will be yes and amen to you. Hallelujah. Amakya ga leero kankomaawo. Ogwo mulamwa gwe tugenda otambulira mu wiiki eno. Mukama abampeera omukisa. Have a great day. Let us meet at lunchtime. Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda olw'ettuntu ly'olwaleero. Woba gy'oli ngambaako nti amiina. Haleluya. Tukyali wansi w'omulamwa gwaffe ogugamba wait patiently for the Lord. Mukama yebazibwe. Nga guli mu Psalms chapter 40 from verse 1. Dawudi ye yakabira Mukama n'alindirira n'obugumiikiriza Mukama n'amuddamu. Mukama waffe yebazibwe, tukyeyongerayo. Bible eyogera in the book of the Romans chapter 5 verse 3. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit. Mukama febazwe. In the morning, I told you that waiting brings pain, brings suffering to us because it is not easy. Mukama febazwe. Obulumi bujja mitima gyaffe nga tetulaba bisuubizo bya Mukama. Nga tusiiba, nga tusaba, tumulindiridde, obadde ogaba, weewaayo. Naye ng'olabanga ebintu ebiri mu bulamu bwo si bye byandibaddemu kubanga olabanga ogezezzaako otambulanga Mukama bw'ayagala otambule. Ne weesanga ng'olina obulumi bungi ku mutima gwo olw'ezo ssaala z'olabanga teziddiddwamu. Mukama waffe yebazibwe, oluusi ne weebuuza n'okwebuuza, how long will this be? How long must I wait? Naalinda paka ddi olw'obulumi? Mukama waffe yebazibwe. Naye obulumi obwo Bayibuli yogedde n'egamba nti waiting sometimes brings suffering. Oyina obulumi obwo obuwulira, Mukama waffe yebazibwe. Naye mu ngeri eyo Mukama y'aba ayina ky'aba ayagala okukolamu. It perfects you. Mukama waffe yebazibwe. It produces good character out of you. Kikuleetera okuyimirira n'otukuzibwa mu maaso ga Mukama ng'olindiridde. Bayibuli eyogera ku mukyala Kaana
Kana yaina mujawe ngaba ino omwami omu Elkana mukama febazwe ate mujawe teyali mwangu yali amusunga yali amusekerera yali amunyoma yali amwogerera ngalaba mama ono mugumba ndozanga buli kibi kyonna kimuteekako newankubadde Kana Elkana yali ayagala mukyala weka yali ayagala mukyala wekana mukama febazwe naye ate newankubadde bawe yali amwagala tekyalemesa Kana yita mu bulumi bwa kulindirira. Bangi kuffe tulindirira abamu tuli mu kulindirira mirimu mukama febazwe abamu tulindirira bufumbo mbaga kuwasa abamu tulindirira tulizimba kodi amayumba abamu tulindirira tuligamba tulivuga kodi ku motoka era ng'ebintu ebyo bye tulindirira oluusi bituleetera obulumi naye mu nsonga eyo mukama naye aba ayina kyayagala mukama aba akukolamu omulimu. God is perfecting us. Bible yetugambye nti suffering produces perseverance. Otuuka ekiseera w'oluganda n'otandika okubeera ng'oli muvumu mukama febazibwe. Perseverance starts coming, it grows inside of you. Embala ennungi n'etandika okukula olw'obulumi obwo olwa suffering gy'obadde oyitamu mukama febazibwe era embala n'ereeta essuubi mu bulamu bwo. Bible bw'etyo bweyogera. Ab'emikwano, let us wait on the Lord patiently. Kana yalabanga mujawe ng'asindika obwana nga kimuluma mukama febazibwe ate nga naye yagendanga musinzizo nga kimuluma nga naffe we bituluma n'okaaba amaziga nga weebuuza Katonda wange oliwa kino kirivaawo ndituuka ekiseera nga sikiraba nange ndibaako obulungi mukama febazibwe nange n'olifuuka olugero. Haleluya. Ab'emikwano bijja kuvaawo, but let us wait in suffering. Let us wait. Waiting in suffering, n'osiiba nga weerumya n'osaba n'onoonya Katonda mukama febazibwe ebimu n'obyerekereza suffering neweerekereza abavubuka twerekereza obwenzi mukama febazibwe onoonya bufumbo onoonya mwami onoonya mukyala. It is painful okulaba ng'embaga zitutumuka buli kaseera naye nga gwe toliimu. Wait for the Lord, wait patiently. Onoonya mirimu togiraba oli muwala, wait patiently. Togende eri basajja kuwa sente mukama febazibwe kweyonoonesa. We have to wait patiently. Tetuyina kubba bulumi okuba abantu nga balina bingi naye nga gwe tolina naye ng'ate waliwo n'obusobozi by'olabako bye wanditutte nga tobisabye n'obibba naye ate ffe tulina kulindirira mukama mu bulumi. Tuveeyo n'embala ennungi, tuveeyo nga mukama atwesiimisa mukama febazibwe kwe kulindirira mukama ne twewombeka ne tukola by'ayagala ne twerekereza mu bulumi obungi mukama febazibwe ebimu n'ebituvaako mikwano negigenda abazadde abamu ne batukyawa mukama ebazibwe ne bwe badde omanyi nti maama be babo ne bakuvaako ne weebuuza mukama how long shall this be binaavaawo ddi how long when will it end. It is okay, let us wait patiently for the Lord mukama febazibwe. Sometimes we are even separated from our loved ones when we are waiting patiently. It is okay. Abooluganda, Kana kyali kimutuuse nga kimutuddeko nga kyamwambala n'agamba nedda naye n'alindirira. Era abooluganda tulaba mukama bwe yamuviirayo yamuwa nabbi Samweri mukama febazibwe. Bayibuli egambye mu lunyo lwa kuna Romans chapter 4 verse 4. Perseverance, character, and character gives hope. And love, perseverance brings hope, and hope does not put us to shame. Mukama febazibwe. Bwe tunaamala okuva mu ddala ery'obulumi and we get to perseverance, embala yaffe n'ekyusibwa ab'emikwano. We shall have hope and shall not be put to shame. Tokkiriza ng'olindirira Katonda ebintu ebimu kujja kumulamwa mukama febazibwe. Tokiriza ogwo busente bw'olabalabako obutali makubo ga butuukirivu kujja mu kulindirira Mukama n'okugumiikiriza. Tokiriza bano abavubuka bano obusajja Mukama ffe abawala gye tuli, abavubuka abatusofumbirwa gye tuli, tokiriza kuwaba olw'ebintu abasajja bye batuwa Mukama ffe tulinde n'obugumiikiriza. Mukama ffe abafumbo namwe mubeere mu bugumiikiriza oba bukwokya gumiikiriza, gumiikiriza, lindirira Katonda. Wait patient, wulire eddoboozi lye akugamba ki. Tumulindira ab'emikwano. Our God is a faithful God. He will answer our prayers. David says, I waited patiently unto the Lord. He cried to the Lord while waiting. Mukama ffe waliwo ebintu bye tulina okukola nga tulindirira Mukama. Tujja biraba mu maaso eyo manyi n'abagenda obuwulira mu wiiki eno bajja byogerako. But no matter the situation, no matter the pain and the suffering, no matter what, decide to wait patiently. Don't give in to the devil. Don't give space to the enemy. Hallelujah. Mukama ffe ab'emikwano, tusabe Mukama atuwe omwoyo w'okumulindirira. Tutambulire ku kigambo kye, tutambulire mu makubo ge, era tugonde eri eddoboozi lye. Mukama abawe omukisa. Have a nice lunch as we go into prayer. God bless you.